bufona njani sitefe simnandi. Uye isithandwa sami, yena isithandwa sami, sembonile uyu bambo lwami. Dadube bufona njani sitefe simnandi. Yena isithandwa sami, yena isithandwa sami, yena isithandwa sami. Sembonile uyu bambo lwami. Ngasho ngathi
bengicela ubuye.
Bengicela ubuye phela mama.
Ngiyakhumbula mabebeza.
Ngasho ngathi
bengicela ubuye.
Bengicela ubuye phela mama.
Ngiyakhumbula mabebeza.
Wabuya ngelanga lomshado sobe sisho kanje. Oh,
sumaraba baby,
I can't wait.
Sumaraba baby,
ngelanga lomshado sobe sisho kanje.
Sumaraba baby,
hi.
Sumaraba baby,
I can't wait.
Sumaraba baby,
ngelanga lomshado sobe sisho kanje.
Sumaraba baby, sumaraba baby.
Dadube bufona njani sitefe simnandi.
Yena isithandwa sami, yena isithandwa sami,
yena isithandwa sami. Uboyile umabebeza wami. Uboyile, uboyile, sembonile uyu bambo lwami. Ngelanga lomshado sobe sisho kanje.
Sumaraba baby,
oh,
sumaraba baby,
I can't wait.
Sumaraba baby,
ngelanga lomshado sobe sisho kanje.
Sumaraba baby,
ay,
sumaraba baby,
I can't wait.
Sumaraba baby,
ngelanga lomshado sobe sisho kanje.
Sumaraba baby, sumaraba baby.